Nice track record.
Wind up, oh yeah, we gain my neck. Wind up, wind up, taking this shit to another label. Wind up, wind up, cause you're the shasha sleep. What the better phone in the butaka sleep? Wind up, cause you're the baba. Come on, we're not making a mess of the stampa. Wind up, cause you're the shasha sleep. What the better phone in the butaka sleep? Wind up, cause you're the baba. Come on, we're not making a mess of the stampa. Dinarina e pompa. Akunduza pigene uliplopa. Daddy tenga bodolo tuna di feeling like it. Chakukula kundi uza nini na we tight. Wabweleka phone ama tapu na jiself. Nizi jambu lepa sedi bandipi jago myself. Kudigila phone paka 1 hour. Kumadi mwina andi pesa paka mama wa.
Wainda bwa,
kazi yu ni shasha se. Wadibela phone ni butaka se.
Wainda bwa,
kazi yu ni mbaba. Kuma mwina mwake na neso kustampa.
Wainda bwa,
kazi yu ni shasha se. Wani bela poni ni kutaka si.
Wainda bwa,
kazi yu ni mbaba. Kuma mwina mwake na neso kustampa. Dikampeza nintema. Sanga nibele ndi kuona ndipo pachema. Ama bela ndi jiko kanga tafuna muwa. Akatelo akubele kena ko asuwa. Sama tiwa mene poni na ipesela. Dika kukani za jipo kwe chikukwesela. Sajita kutila manipi ni kulesela. Kuza kukoka magudu ndolo kutotola.
Wainda bwa,
kazi yu ni shasha si. Wadi bela poni ni kutaka si.
Wainda bwa,
kazi yu ni baba. Kuma mwina mwake na neso kusampa.
Wainda bwa,
kazi yu ni shasha si. Wani bela poni ni kutaka si.
Wainda bwa,
kazi yu ni baba. Kuma mwina mwake na neso kusampa.
Wainda bwa,
kazi yu ni shasha si. Wani bela poni ni kutaka si.
Wainda bwa,
kazi yu ni baba. Kuma mwina mwake na neso kusampa.
Wainda bwa,
kazi yu ni shasha si. Wani bela poni ni kutaka si.
Wainda bwa,
kazi yu ni baba. Kuma mwina mwake na neso kusampa.
Wainda bwa.
Wainda bwa. Wainda bwa. Wainda bwa.
It's Big Eddie on the board.